eɗen gondi yamde joyi wittere ke mintaji sappo e joyi kibaruji meɗe fulfulde komin Omar Hamad Janganta on nani ko e majji. Hande o ni woni mbi'en ko laawal jeeɗi ɗaɓɓal ko battu ñalande ittanande leydi Niger ga yolbinande hokkoɓe habaruji nder golle mu'en waɗa. O nder kibaruji meɗen en nana hokkoɓe habaruji woɓɓe ko kaali. Suudu assemblée leydi meɗen Niger ƴewtinake e tabintidde laabi laamu kawjiɗi filla golle soogeji. On nanan ko ministre kawjiɗo filla ndenago e soogeji haaluɗo majjum. Nder yewtere meɗen pindina hande on jaa nanon gooje maymuna kiitotoɗo goto pamminɗo noy gollo gomnanti hani duwadde durwomu nder wakkati propaganda yeru no talkiru hawdindu filla cuɓako leydi Niger holli. Kori jamirtiyama hande altino capanɗe tati lewru novembre kawoni ko leydi meɗen Niger waɗi battu laawal jeeɗiɗaɓal ko yolbinande hokkoɓe habaruji nder golle muɗum. Kora haala ka dow woni hokkoɓe habaruji nder wakkati cuɓaki o wartirde potal e jonde jam yaade to ɓiɓɓe leydi. Kettine nane ko hokkoɓe habaruji woɓɓe pammini Nafisa Adam Sirfodo majju.
Leydi Niger ni nde en daari har ko darta filla yolbinande kokkoɓe habaru gaɗa golle muɓɓen. Eɗen mbaawi wi'ude yettore Allah ngam faa warde hanne wala kokko habaru gonɗo no uddi na baraɗo na uddaɗo kaso keddiyonki na diwtaɗo annaka fuu to tawete.
Filla yolbinande kokkoɓe habaru gaɗa golle muɓɓen ɗo nder leydi meɗen ni tabbitaino fuu ngam laabi laamu leydi cingaɗi ko watta ɓe jolbinanama ɓe gaɗa golle maɓɓe ni hana laabi ɗi fuu gona no ɗow tan. Ngam hana to kokkoɓe habaru ɓe jehi fuu acceteɓe keɓa habaru bani habaru no nafoo himɓe leydi ɗum ndu no ɓuytira sembe golle
amen.
Hitaane hikka de ni nde en daari yaadu yeeso heɓake dow laabi ɗi enda RSF fedde etore filla yolbinande kokkoɓe habaru acce gaɗa golle mumɓe nder ko yirnan ni holli ko yaadu yeeso heɓake. Ngam illa coronavirus waray golloɓe nder cuuɗi habaru tawaɗe dow jonde koye mumɓen ɗi enda bayla goɗon waɗay nder burna
mumɓen.
Nonni CC Sud hawjine moƴƴinole hokkugol habaruji nder filla ndarugol to ɓurdindinol waɗe nder hokkugol habaruji ɗo nder Niger. Ley filla sigila muɗum cuɓaki leydi o hoƴƴi aadi e ɓeydugol sembe ñañal golloɓe muɗum. Yeru no hoorejo suudu CSC oɗo famminiri o wihi jahale no watte dow fi muɗum ngam moƴƴinde filla cuɓaki kim. Kettine nane ko docteur Sani Kabiru famminira fikater.
Notre mission de veille
golle reenude ko watta to heedoran fuu waɗu nder golle cuuɗi kokkoji habaru nder wakkati propaganda e cuɓakiji ɗi endan ni bawa gasude nde ni Allah waɗi halfinaɓe denal gal endan tawraka andal no waɗe keƴorangal. Ɗum ndu saabi ko nder hawrine balɗe amin ɗiɗi de ɗum tefan no waɗe koto ɓurnodirol fuu waɗe caka natoɓe tewtewru nokkuje ɓen. Suudu habaru fuu du durwanto ɓurnodirol waɗe caka maɓɓe alkokkol habaruji e dow propagandaji maɓɓe. Nder majjum ndu ni ɗum tefan ɓeydude andal golloɓe seɓe ko watta ɓe ñaña nder gaɗol golle maɓɓe.
Nanni faa hande mbiye deputeɓe leydi meɗen Niger ƴewtinake e tabintinde laso e jeetati lewru novembre ɗo nder ñameyi dow laabi laamu kajiɗi filla golle soogeji leydi meɗen Niger nder laabi kesi koƴanodi ɗin dow yama ko jaccere heɓama nder koƴol laabi dow filla jippagol soogeji leydi meɗen Niger. Ko hora wonno duuɓi lasoji ɗiɗi e jeɗɗi wartirama duuɓi capanɗe joyyi e ɗiɗi yerno professeur Issoufou Katambe ministre kawjiɗo ndenago e soogeji leydi meɗen Niger wi Michel Dji.
Ngam moƴƴinde fondita to saɗonna heɓa nder nawtorade talki arani ɗin waɗi ƴewtinaki ki waɗa. Hannden ni de en daari soogeji leydi meɗen ɗuuɗal mumɓen fuu nder sembe mumɓen jippoto. Soogeji pamari ɗiɗu illa joomum waɗi duuɓi laso ɗiɗi e jeɗɗi noon sey jippo golle tawi du wakka mum joomum ɓuri sembe e ñañal ko waɗa gollal denako leydi. Hannden du ni ko laabi ɗi moƴƴina fondita de ni ɗi tabbintinama duuɓi woygu e ɗiɗi soogeji pamari ɗi jehirta fillita antari der moƴƴinol fondita goldu ɗum waɗi filla ko moƴƴina ɓurna maɓɓe kam fuu e ɓiɓɓe maɓɓe ga hannden ni de en daari ardiɗo leydi meɗen hannden o singi wakaf sigila adude dongal ɓiɓɓe e dekiraɓe mayɓe nder filla denaku leydi
meɗen
nani mbiya assawe ƴaɓɓiɗo noon ɗo nder ñamey hawride capanɗe nayyi e jeɗɗi ko sawara ministériɓe hawjiɓe muradu leyɗe muɗe e leyɗe yasin ɓe fedde dental leyɗe diine alsilamagal timmi ko fuɗɗa lasso e jeɗɗiyaade e jeetati lewru novembre bittiɗo ɗum dow noon yimɓe capanɗe joyo e jeɗɗo kamɓe woni ko wari dow inɗe leyɗe ɗen koro haala batu oɗo kam woni durwididde ɓiɗɗam bonɗako gam wartirde potal e yaadu yesso kettine nane ko kalla an kuraw ministre kawjiɗo muradujiji leydi meɗe leyɗe yasin wimi seldiji
un seul pays ne peut pas
leydi wori kantan wawa heɓude mosola saɗormaji ɗi golle hirñere ɓiɗɗam bonɗaku gaddata nder cakantarare ma ndenne andande hunde ndedu ko woɗi sanneno gam ɗum nafo an yaade yeeso min gi'i du ko warɓe ɗo enɗen to hawrine de fuu kolli ko hano hakkillo fukkingo wala nder duniyaru du gam hakkillo fukkingo kam woni ko hoyna yaadu yeeso heɓo yaadu yeeso duudu de ni heɓake fa himɓe keƴori to golle hirñere ɓiɗɗam bonɗaku timma min gi'i du warɓe ɗo enɗen fuu kolli ko ɓuuri hiɗede kam woni julɓe tokkuɓe alsilama ngal fuu no kaani kawra gaɗa daane worrano nangonodira muñonodira gam heɓude du yaadu yeeso no tilsuno himɓe durwa nangonodira ndenne ko himɓe andani ɗum hannden bayle waɗa
tout faire pour conserver notre unité
ɓi leydi tchad wiyeteɗo Hussein Ibrahim Taha o woni koƴaɗo secrétaire général mo fedde dental leyɗe diine alsilamagal ko duuɓi joyyi o do yahana lomtoy ɓi leydi saoudia biyeteɗo docteur Youssef Al Otteyman ko watto nimɓe hemre kamɓe woni ko ɓiɓɓe Boko Haram mbari nder hippitere nde gadi asawe bittiɗo nogay e jeetati lewru novembre har soɓɓirde Nigeria yerno suudu habaru burtotoɗon hokkanimɓe habaruji biteɗo Le Monde wi ɗum ɗum nder andinore nde waɗi jeɗɗire wittire nde hippitere nde dow nde ɓiɓɓe Boko Haram gaɗi nder ruggaji maaro kiloji sappo e Maiduguri nder gallure leydi Borno kam woni ko ɗum waɗa ele wakkati cuɓaki conseillé ɓe wannono waɗe to enɗan a yarudi nder balɗe cakkitiɗe sukaɓe ummatore ɓiɓɓe leydi Niger hewɓe ko ƴuwoyi ley nokkuje to kanŋe wasete to enɗa Mali no ɗo maya yeru doni no ardiɗo Sarus kawjiɗo filla cellal nimɓe mo a yaru on famminiri o wi ngu ñawu famaka fu ɗume woni no torri sukaɓe ummatore ɓe nani ɓe nimɓe mum maayi kaali ko Abdoulaye Amadou wi
daga Mali
Mali min ciwe basul kanye emen der golle sebani me inanta bannu mudum pewol onanata aram bo men turike goto fa e wuro kamani no nanta bannu mudum o der gaska o ciwe o imo taweda o pewol onanata onati der wuder o suddidiri illa nyaloma jemma seniri ummimi o yiyam becce makko nawta illa nyanne alarba onanyi nyawgu e imo ta do jamura gonga himbe Niger buri warude do e urbe hewde mabbe fu wuro du ciciwe kambe men gollidi immen jamido fu ni be gi me wuro du ciɓe
ciwi
nemɓe jeɗɗo kamɓe woni ko maayi jeeta to mbarmi ɗum woni dimma bononda loore gaɗɗo asawe bittiɗo o hakkunde miriya e zender yeru no Issa Moussa gouverneur région zender on famminiri ko sabi mbiɗe bononda loore o do woni dorborgal loore gan kansaloy gollude nani ko famini Moustapha Mama Sani do majju
c'est un accident
bonnere loore ko waɗi ɗum dow beddol miriya waɗi himɓe jeɗɗo wakkam munda maayi jeetato barmi awƴowo loore on kankayno haala o wi'i ko awƴiringel loore den kan ɗo fi waɗi o waway darnude loore den fa bononde ka waɗi kardan loore den kan taƴi faɗɗi loore den daane de gattanmi ni woni awƴoɓe ɓen enda kakkilo ɓe gatta hilnaare ɓe acca du yeebaare looreji maɓɓe ɓe moƴƴina ɗi fadde maɓɓe nangude laawol awƴowo on duuɓi mum laso tati eko dekki ndenne o wawa famande hunde fuu ko wonno waɗa har ley ton enda
tout peut arriver
horejo leydi meɗen Niger Issoufou Mahamadou e nder jeɗɗire wittinde nde noon o yehi ton e nder région maradi to ardo maɓɓitol golleji gaɗol laawol tesawa mayayi kerol e leydi Nigeria kiloji mun ummata kona hemre e lasso e ɗiɗi yeru doni no horejo leydi o Niger o famminiri o wi ngol laawol no waran ɓeydita har yaadu yesso arsuko leydi ndi nani ko wi Mahamadou Mamadou Macci
nous sommes à Tessawa pour
min gari tesawa gam pirtol golle gadol beddol godugol nafakka sanne gam region maradi kam fu e leydi Niger. Beddol gol du beddol no ummotongol do tesawa nata leydi Nigeria. Da en daari duni fa handen der duubi sappo cakitiidi di gomnati hokki sembe gadol laabi gadol majji du beydi sembe lumaku leydi meden gam ko watta didi jeegom do didi hemre gadol beddaji di wonno beedira sembe lumaku leydi meden hitane fu denidu dun yaari yeso to do yaade duubi la soodi di leydi meden sembe lumaku mum beedoto fa bi leydi fu no waawi tawrede ceede dollar ujunaji nay ko hore mum
que notre PIB par habitant actuel.
Hey Issa, habaru nyaw coronavirus go no yofana me wamre imma ansanne imi hula minanta beldum wakkati fu en he to mi ma fewane mi hula e banon natude himbe wakkati fu en imi jogi imi janga habaruji do nyaw ko der internet na do whatsapp
no hani kula kai illa nyaw gu wangi wakkati warde wakkati fu mido wi e kakkiloda e ko gonda da janga do whatsapp e internet do nyaw gu
to Issa no e gadami kam heba habaruji go ngaji ni e
gonga de habar lobbo gidda ko itte der nimre to jahado internet OMS an fedde leedo duniyaaru hawjina filla cellal himbe na jahado internet minister kawjido filla cellal himbe leedi Niger de a jangi ko wi'a ton fu hakkilo maado fukkoto
to Isa jon kam hettinto kollitoje maada gammi en wodi habaruji duddi kalete di der mudum pene no tawa pene deedo no hani min druide imma majje he gamma kulol gol mi wota bano e mi danori no wodi wakkati fu en imi wodi ciowri
hese sedda mi kita du fa handen e ko wodi ko weltini fu ko giwda handen na ko kebuda der nyaloma odu tittinkinoda fa handen der pirtol ko himbe ko watta be dowtanake laabi kisinol raabu nyaw coronavirus cingadi di anda himbe anda du fa handen ko nyawgu no don denne hana gan gomnati yolbinani himbe har ko darata laabi kisinol cingadi di andam watta himbe acca do tanade laabi kisinol din
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
sai ngarten e yewtere meden pindina don der leydi meden Niger datol chapande jenay e jeddi e chapande jenay e jeetati ko dewtere hawjinde filla cubaki hadi tewtobe ko cubaki dun e nawtorade are gomnanti made takirata gomnanti wada propaganda mudun den non ibe mbayi wadoide propaganda mabbe e jamoyde lawol to gollirde mabbe don ko hokkata be talkuru de jomum wala njob mneru no madame goje maymuna gazibo kitotodo goto faminir balki samidu
mo en goni golloobe gomnati hadaabe dilla acce golle mu en gade jehale der wakkati propaganda wadete der leydi
il s'agit de secrétaire
golloobe be goni SG ministereuji gonnati e dektoobe mubbe DG gollirde gonnati halfinaabe sigilaaji golle gonnati mawdi be ardiibe kampaniiji gonnati mawdi e kampaniiji kawtidaadi e gonnati kanfu e mawbe kawjiibe filla yaadu yeso kampaniiji amma golloobe loktoroje gonnati e soge ka en kay limtaka der mabbe lintabe dudde tilsi sebe acce be gada jahangal gal
kado necessite
golobe gomnati no godi lawol wadude propaganda na
dal le principe oui
de en dari ni no labi lam leedi kaliri ebe godi lawol wadugo propaganda deni be tawaka der tefobe nokkuje amma seto be jami lawol majju der wakkati odu be gala joddi fu di gonnati wadanta be gandul labi lam leedi kawjide gollirde gonnati bi de ardangal gondu gollo gonnati tawra o mo hani wurtade ardangal gal goddo watte erol burtaki makko du wadde seni holle amma de ni Allah wadi wakkati propaganda o wari fotodiri e wakkati potiri gollo gonnati o gollo o no wayi wadande propaganda mo yidi fu
il faut le faire valoir
are gomnati no bawe nautore der propaganda na
l'utilisation des moyens de l'état
are gonnati are kampaniiji gonnati kanfu e are kampaniiji kawtitaadi gonnati e projeji gonnati e pelle balliroje gonnati nautorade are mubbe hadama
est strictement interdite
nate gollirde gomnati e pelle balliroje kanfu e jinganoje himbe leydi no bawe nautore der propaganda na
l'utilisation des sigles
nautorade kulle deedu kadama
est strictement interdit.
Moy hani domude arede gantode nawtore.
La commission nationale indique
fedde hawjine filla chubakiji gandatol la sojina e sappo e jeddi dewtere hawjine filla chubakiji wi'i seni no way wattude policeji na gendarmaabe ballira dum ko watta to arde nawtore kan fudu ko watta himbe do tano ko dewtere de wi'i
pour faire cesser les agissements contraires au code électoral.
Ɗo on tokkibaruji meɗe fulfulde tili kirtanta jamhirti.